twashira yagambiriye kera
zagushitorero ry'Imana
none yabonye umuritsi waryo
baruvuga bufite imbaraga nawunikira ntagasinzira n'umwami w'abami naryama ntajyahunikira yiyemeje gutabara abamutegereza Yeah.